région kay jagotobe e huminibe yawara kolti metimu en e bonande lawol bamako kay
sira chan lawi ni songonga o di modja di bonni mobilaji amen di fu sabe al halu lawi di wordini minem chauffeur mb kayen jebe mobilaji di wakati fu mi lutondira hakune bamako e kay so wonko chotta raway wadde yontere tawi dum yottakima ada hasindini e marchandise ngaji ma yogaji di chotta nga fale mobengel adude di yotta dum wonda do fu tawam ko jogida ko hore du futini seeda ko heddi ko wajibi choggu mudum nabban don ne nenata fey chomoto
se jamana
bon gullawi ana torrasane homini yawara dun holdi wi de mahamman kunta secrétaire général fédération nationale des transports fena
nous assurons l'approvisionnement
de ada si kula nyametede fu ko yimbe hasindini mudum transport darne mudum ana momni san dun ne wawa hebude lawol du fey so lawi kanti di wala sika wala hen so lawi di modja darne mudum matete san edo transport
de transport routier
kebal région gawo ana way hono ko wati woni ko holti wide Soumaylou Soumaré o radio conseil régional société civile gawo e mako bonugo lawul gawo sévare ana torra sanne gennindi
aujourd'hui
nyaloma hande o min dulla fey wide lawi di wana ko boni tankuy lawi jati won ko wala dum sabi so gallurende kulle de hasindine mudum hebata ko jogi den le région gawo do nyaloma hande o fu algérie na dum niger yurata finance ji do ana dom adoji kulleji yimbe hasindine mudum ga idi taadi san nyaloma hande o kebal wala yimbe wala ko gollata kulleji fu ko
dal
lewdu e sa haleedi meden di gelle kewde woni den diyam mayo go naati le mumben le jonte chakati de le den gelle an yuwaru le region motti yimbe o cercle kolti metti mumben o kabaru
azo sameji
diyameji kam o bonni lawi di fu diyam mayo go kanyudu wari edi bonanda o faison diyam dam be medem jogi tidalla bangal dati so di mu intinaka wala futo min bawi yale do amen do yuwaru do diyameji di bonni lawi amen di fu ya warta amen fu pina siji min gadirta
kabar mudana hulbini to buram todo le region gawo e wi ibrahim abubakarin mayga chaido gennindi pon hakkunde buram e gawo ana wondi e samude sini dun wadi wala fu ko wawata nabere kasen le gennindi dun holiti wide o chaido buram
le fleuve ni
ma warane wongo nabbi fa jabbiti dun tacci lawol jabborto wongol so wara gawo hande yimbel gombe le gelle de kanyu en wondi wadde imma daraji so ana hibbina chakuji jare ni famu inira digdi chakorto ndiyan dam dabere hani fi hede no yawiri yella lawol ana hebe yottad dum ciogu kulle de yimbe nyamata de fu beedi
kanko noddirte do docteur modibo mawo makalu andindo kabaru kebal wol tiwid ana mo isane lawi di mo intine do daranar be de kebal e jirwere
lawi darne mudum ana momni san de yirwere nedda ko fayato kebal leedi fay de na go hore so lawi wala ana tiidi hunchenede lawi ana way latar sababu newninde jagoji hakkune yimbe adugol kulle to dum inte so wadda dum nokkul to nyamete fu lawi wawi newninde ido wawi sembinde gondal hakkune singaji hunchude yardi yeso kebal lindi hore
national
fa wayli tere wada yirwer kebal leedi beedo e min lanondiribe fu ngadino dango fewde e lamu e gollidibe mudun darano yalla lawi leedi meden di ana mo intine